Karama. Ijwi rya Amerika dususuruke rero. Niyibizi Anatole wo muri komini Mishiha umusozi wa Munzenze Bigunda ya kabiri mu ntara ya Cankuzo mu Burundi yatwandikiye kuri Facebook Radio yacu VOA ati mu ntahirize umuryango wanje wose uri Mishiha ababanyi bose abari mu kayongozi nka Masabo nabiwe George nabiwe Ngowe nabiwe Misigaro n'abashita n'ababo bose inshuti n'abagenzi abankunda n'abatankunda bose niyibizi Anatole arakomeza ati turacigina umwaka mushasha ndabatuye indirimbo bonane y'umugwi wa kera impana wo mu Rwanda ibashimishe na mwese abamenyesha makuru bijwi rya Amerika ndabakunda cyane Anatole urakoze pe natwe turagukunda rwose Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Maze rero mutwandikire muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane nabayo.
Ndani ramira jamwe ari ndigitega anibita nyabutu yakanda framuta abatuvukana bari mu kirambi Efremu Oscari bazikanje yose bari mu kirambi muri komune y'Itaba. Bari mu rwenge Adorite Eduari nawe tubane ngaye mu gitega Jeremy Wiri Abgite nabaze zawo zawo kigena kuri tege nda tayi. Akaririmbo kame di prori ka joye. Tani ka buze tiwa areni ya ka bestine.
Jamari ngiyi rero indirimbo Hallelujah ni ya Anderson Vestine. Dususuruke ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Izina ikanese bakorodini ni mwambi ya Rutenda. Nipulize umunsi mwiza abo abavukanyi bandi bari mu ntara ya Cibitoke komine Buganda barabara rya kane abantu bose bandika izina rya Nyose bakorodini muri komine Buganda. Nipulize umunsi mwiza ababyeyi bandi bari mu mikambi ya Tanzania. Nipulize umunsi mwiza ikengero ry'abadivajise ry'umunsi w'indwi ryo mu Rusenda. nifurije umunsi mwiza ku bantu bose banze ku izina rya Yusuf Rudine aha mu nkambi mwaka mwiza ndabipfurije n'abana banjye bose umunsi mwiza n'abagenzi bose kandi namwe ndabipfurije umunsi mwiza n'igihe cyiza kuri uyu mwaka wose murakoze
Rudine nawe urakoze
sawa
hanyuma ubatuye iyihe ndirimbo se
akarenga niyo ndirimbo yarimwe n'ikorale yagumye Rwanda
uwo mugwi ntabwo ubuzi
Oya ntabwo ndawumenya izina
Rodina akarengane n'iyitorero cyangwa umugwi abakuriye Yesu amatwi ikiganiro dususurike ku ijwi rya Amerika adresse ni radio yacu @voanews.com
nitwa nifasha jarite nkaba ndi mu nkambi yo mu Rusenda reka nifurije umunsi mwiza abandi bose kizina rya Jari reka nifuze umunsi mwiza bene wacu bose bari mu ntara ya Ubanza mukayitekanya gitegeka bayifurije umunsi mwiza abandi bose ibijumbura mu Rusena reka mbone mukwande kuri kumwe ngaha nyine mu nkambi ndi kuri hosipitali reka mbone bofe wanjye kuri kumwe ngaha nyine reka n'umudamu wanjye ngaha turi kumwe nyine nawe ndamwifurije umunsi mwiza n'abari cyangwa nabo bose banyumva ku izina rya Jari bagira umunsi mwiza reka mu makarimbo ka gisoka kariko kose kabagira umunsi mwiza murakoze
urankunda
ehiye
bikandenga
ni wowe
ndumva sinshaka guhindukira
hari ikintu ntateze kuzamenyera buri munsi yunganije utugambo mwira dusinziriza ndumva ndashaka gukandukane hari umunsi narote nicaye mu mutima w'undi muntu simenya ko bizatora imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantuye sinarinzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oriyo urankunda bikandenga kuva tugomba kubana karamata urankunda bikandenga kuva ni wowe w'isezerano chaka kuhindukira
kakubaka
urankunda
ehiye
kandenga
ni wowe
kansari wowe w'isezerano uzatera intambwe nanjye ntera indi ngusanga uwambereye ikiraro uwambereye umutaka
buri munsi ukantwara umunezero
buri munsi urarunza sirango ninjya kuza ntitegure oyo imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantuye sinarinzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oyo urankunda bikandenga kuva tugomba kubana karamata urankunda bikandenga kuva ni wowe w'isezerano iyo
urankunda
ehiye
bikandenga
ni wowe
chaka guhindukira
kakubaka
urankunda
ehiye
ijwi rya Amerika turasusuruka adresse ni radio yacu @voanews.com muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurukane kandi mususurutse n'abavandimwe n'inshuti zacu dushoreje dususuruke uyu munsi ku butumwa bwa kwizera mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
nika kwizera Jedone habandi mu nkambi ya Rusenda habangombye kubashimira kwanza ko mumpaye kano kane ko kuvuga hama nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda nkabagomba gucyacya abo turi ko mu nkambi ya Rusenda n'abakora igisubutungu bose nkaba ndabaramukije cyane cyane umukuru wacu arongoye igisubutungu mu nkambi nkabagomba gucyacya kandi nabo muri Tanzania ababyeyi bari mu nkambi ya Nyarugusu na wenda batahije nkaba kandi ngomba gutashya n'abari nabo mu Burundi mu ntara y'Ibitoki muri komine Buganda ibarabara rya kane nabo nyenda zibaranyumva kuri uno mwanya n'inosa nkaba ngomba gutashya n'abari bose mu Rusenda bose amwebwe kandi mwongeye ku murongo Imana ibahezagire
nawe Imana iguhezagire
ego bo indirimbo no batura indirimbo ikimana ifatanirije yaririmbwe n'umugwi Peace and Love
kuja kuganja kuze twasle nurabaruta bose ntago duteze kuzatana haba gushaka bose niba kwihoreze haba bakibagije mu nzozi barota kujinjira ngo muri nota ntago sezeranye ariko nzakuhita ushaka byose gusa ntacyo uzabura nanjye mfite twese ntemera ntemera niko kuzagiho gusengera waba uri kigali cyangwa se uri nibujumbura
Them mama, them papa, all of them want to.